kuongeza kwenye yako mpenzi. Nishapoteza kila mene na unakiza nilelewa mwenzi. Ladha ya mapenzi nishaipoteza kwenye yako mpenzi. Nishapoteza kila mene na unakiza nilelewa mwenzi.
Walk out.